Fazali ya jana
nishida
usawa unakaba jamani simnaona
nishida
maisha mechanchi na bongo kila jini
nishida
kwa sasa limbaya kila mtu anasema
nishida tu
kiwalani magomeni
nishida tu
inondoni mikocheni
nishida tu
muguluni na manzese
nishida tu
weilala na temeke
nishida tu
wekila kukicha na fazali ya jana
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida
tu usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
shilingi hakuna ge kila mtu amenuna maisha mechenchi na bongo simnaona
nishida tu
akiwalani mikocheni
nishida tu
akinondoni buguruni
nishida tu
weilala na teleke
nishida tu
nikazi vibaluwa ndo hivu mnalia shida jimimi chiza show kwa sholo na manifungo mnalavu itakwa jikuhusu swala lagula mavazi na nipenda huduma hata pataje nilete mambwa vijiwe la wama kwa magufu niyamini ya waenga subira ufuta he kwa sasa sina ufuna mwezenu nisha mkubali ufugubwa kwa makonda kuwa msikwa singeli nitaishi vipi ukipigwa marufugu mwanangu atakufanja mwisho itakuwa shida wekila kukicha na fazali ya jana
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
maisha mechanchi na bongo kila jini
nishida tu
kwa sasa limbaya kila mtu anasema
nishida tu
kiwalani magomeni
nishida tu
inondoni mikocheni
nishida tu
muguluni na manzese
nishida tu
weilala na temeke
nishida tu
wekila kukicha na fazali ya jana
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
shilingi hakuna ge kila mtu amenuna
nishida tu
maisha mechenchi na bongo simnaona
nishida tu
akiwalani mikocheni
nishida tu
akinondoni buguruni
nishida tu
weilala na teleke
nishida tu
nyumbani nishida hatari na ile mikiki jamani oya rabini pe ujasiri mimi ya shinde majabari mbariki kipato fukoni na mi masikini nifike mbali kare kajumba kazuri na gare tuwa kimbize wa madare konakta boda boda wanasema kama marishe pipi mishe sitenda vipi
wekila kukicha na fazali ya jana
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
maisha mechanchi na bongo kila jini
nishida tu
kwa sasa limbaya kila mtu anasema
nishida tu
kiwalani magomeni
nishida tu
inondoni mikocheni
nishida tu
muguruni na manzese
nishida tu
weilala na temeke
nishida tu
wekila kukicha na fazali ya jana
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
usawa unakaba jamani simnaona
nishida tu
shilingi hakuna ge kila mtu amenuna
nishida tu
maisha mechenchi na bongo simnaona
nishida tu
akiwalani mikocheni
nishida tu
akinondoni buguruni
nishida tu
weilala na temeke
nishida tu
Wazoa mangu mangu, 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 wazo